Kwanja na wana
panda, panda, panda.
Kwenye chati na panda kama designer. Nagunga kush na wana. Na preach peace na wana. Nagunga glass na wana. Nagunga kali na wana. Tafuta chako pangyo sipangiwe. Leta udananda chunga sana sidandiwe. I'm the best rapper nigga sadithiwe. I'm cursed nigga I'm on halegisiwe. Mzi ni sawa na taa basha yata kukata. Na we unataka kunga kaza zisake chapa. Kabla jazima yota check. Wengine na pesa bala, wengine na kufa na nja. Amsha ubongo yumba pambano sikate tamaa. Kuzaliwa na kufa maskini kata. Mi ni mtoto wa uswazi na uswahili wangu. We ni mtoto wa kishua na ushua wako. Wezi kumuona chura na ushua wako. Ila kwetu kuna chura na dab yako ra.
Na lana wezi fanya nacho fanya. Marapo wako wako hoi pumzi ndogo kwenye kona na wabana. Tashika dabu atakoma. Wakini kuta na jichoma. Nikiwa high, nikiwa nduki ujue kinachofuata ni noma. Maniga, 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 you know I be kidding them. Marapo wako wako wapi waleta be killing them. Kamu you is country wizi maniga. Wapuzi puzi si wataki maniga. Makuzi kuzi shenye chinja maniga. Nataka pesa mchuzi mchuzi believe that. Money time no drama. Usini you is sana. Look at me, what you see? That nigga Osama. Sina time ya kubishana. Luga yetu si bugana. Real quick, real talk, work work, Rihanna. Styles out kujisifu tu. Wezo wow bado mdogo fool. I swear in the name Yesu Christu. Wasaji sex take vifu. Hii ni dinji zaidi ya noma. Na chana mpaka na washona. Ukini ono juu mekutana na bro, noma.
Hey, hey, na lana, tatu, 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 na lana.